warai da zankai
rewbe e sukabe der hakkeji mabbe no tawa cellal balli mabbe nyamdu mabbe kadule mabbe e fahande ndu andal ko be kanbe keba debbo ciawdo no torro samme no dari dudo darnde nyawdo non nyawdo do hanana ni tinne yewe gada mudun du kanko debbo o o yaa etoire reedu makko heba dum fama suka gondo der reedu noy wonno fukkori ton dum don du salal torobe mawbe endan kantan way famude message famen be ciewa dum be gada no watto ko suko fukko mun fondito heba rime e jam debbo ndu konnan sella
sage fama e gihin ka bare am haybani sama
e wakati no hawri teremonde yamiroje de hen gadan don gorrabe har kondarta filla cellal de kirabe mabbe e sukabe
borno sine way ayo
neddo wiya de kan yata loktorore e toy gongol wiide ke gorko tawte ton min ka gorko janan jewta de kan arsilama ko ya wi ayno sabu se gorko jewi de ka fudo uzur jewi dum arsilama ko dum uzur on endan no wodi kan woni daraki do hunde wotere wakati fisa billake har do fu billitan togon suko on se o rimama wore duniya to debbo na hani acce foto set sabu en andi nusobe ben endan hunno ko latno torro debbo on sanne nenne acce debbo du watta dawra hakkude beengu e beengu heba foto
lanu ima jandidan hayengay din camera
tomon der koreji din moy wawi salade de kio yade to saru siji kawji di cialal din
mayenno ga ganje al hakkude matto
afa moy hadato hakkeji mabbe di endan jite wakkatiji godon kay sarobbe kay waddato cadaale far cialal rewbe endan ka won jodi debbo no wondi redu no yidi ya loktorore tawe gori ko leedi yasi woni tay inna gorko on na bandra mo rewbe imo daro mbi o yaata loktorore tawama ne kaydu hakke makko kanko debbo wala do esira makko wala do bandraabe rewbe gori ko ba cergal makko du wala do esira ben enda jonka ko woni woni illa gorra ben warde dekira ben warde esira ben warde keddi himbe fu haani imo daro heba yita hakkeji mabbe di enda
kaadi kanganan alhaqu imdu gato nande